Chris is the killer in Uganda. Okay, let's go. Peace, and me come back again. Boom, say let me come back again. MB Production. BJ, BJ, BJ.
As if I'm your team, my father don't see ya. As if I'm your team, my father don't see ya. As if I'm your team, my father don't see ya. Asi me pete janga la kiswa tinga. Asi baza mi eti ma fada donti ya. Asi baza mi ambi ma fada donti ya. Asi baza bazi ma fada donti. Asa yo si me pete janga la kiswa tinga. So let me tell you never get a rich man. Cause it doesn't want to give you your easy things he free. He could give you party when he finger but they were half such a thing. He also wants you to say thing too. So let me tell him my friends go to school. If he no busy lesson go and he walk. If you not, you will have one ya beggar. What's wrong ya beggar? You will die ya beggar. Mother ya dunia ni kula na jaso. Ya pana ya mani vijia watafiri. Walifata na jaso. Kama wanafanya na gufu webi otapata. Mother ya dunia ni kula na jaso. Pana ya mani vijia watafiri. Walipata na jaso. Kama wanafanya na gufu webi otapata. Mother ya dunia ni kula na jaso. Ya pana ya mani vijia watafiri. Walipata na jaso, kama wanafanya na gufu webi otapata. Imodo ya dunia ni kula na jaso, wana kamani vijo watadiri. Walipata na jaso, kama wanafanya na gufu webi otapata.
Kila siku kubaki tu kama nisema kuna, unasema niko mbaya. Lakini kwako unalipua, kongu minafanya wope nataka kukula.
Mama, 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 wanapenda vitu ya bure. Mama, 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 wanasema kazi ni ngumu. Mama, 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 wanapenda vitu ya bure. Mama, 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 wanasema kazi ni ngumu.
Mwano sule were mbole kibini nyarai. Baka yo baka kazi le kibini kuye. Baka tabi jito la kaveni ndando. Mama tabi nyo sura nere vini chana.
Mwano ya dunia ni kula na jaso. Na pana kamani vijia watajiri. Walipata na jaso, kama wanafanya na gufu webi otapata. Imodo ya dunia ni kula na jaso, wana kamani vijo watadiri. Walipata na jaso, kama wanafanya na gufu webi otapata.
So let me tell you never hit the rich man. Cause he doesn't want to give you easy things he free. He could give you party when he think about the way. I'm so steady, he also wants you to say things too. So let me tell you my fellas go to school. If you no busy, let's go and he walk. If you not, you will be a beggar. You are grown a beggar, you will die a beggar.
Mother ya dunia ni kula na jaso. Na pana kamani vijia watadiri. Walipata na jaso. Kama wanafanya na gufu webi otapata. Mother ya dunia ni kula na jaso. Pana kamani vijia watadiri. Walipata na jaso. Kama wanafanya na gufu webi otapata.
Aha. Big up your sense and be the BJ. Promoters and presenters, Boom said the Kingdom Entertainment. Boom shared the pistol young. Me and more Boom said the dandem.